Nimekimbia makweli umefundwa unyago. Mungu amekupea you too fine. Yeah, na vichuchu towa beni uko nyuma minado. Nyonga inabembea. Yeah. Hey, your love baby gon' take me ayo. Nakuwa katoto yayo. I swear, you're my desire. Sanipeza migando, nyani ngedere, viuno mgando, ngani segere, kufute kando, kutumishe tembere, nyonyeshe mamu, kwa tikisaje wezere. Saipekeche, ipekeche, 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 ipekeche. Baby show me, I wanna see you dance. Ipekeche, 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 ipekeche. Baby show, show them, vile ulivo machachali. Baby show, show them, unasongaje ugali. Baby show, show them, mambo ya kizanzibari. Baby show, show them, kama we ni pisikali. Mwembamba amunene tuoneshe mandingu. Changanya masebende, chakacha bolingu. Kwa chini itekenye, wawawo ngongingu. Wawawo, ngongingu. Sanipeza migando, nyani ngedere, viuno mgando, ngani segere, kufute kando, kutumishe tembere, nyonyeshe mamu, watikisaje wezere. Saipekeche, ipekeche, 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 ipekeche. Baby show me, I wanna see you dance. Ipekeche, 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 ipekeche.
Mambo ya kizanzibari. Baby show, baby show. Jordan, kama we.